nasikiza. Mi kama brother, niko na sister. Mshike nda kutolea toya rithe. Ushe kunywa pana dola futa kibare. Mwenye ulibaka anaitwa Mbaire. Usijifosi kwa mwanamuke. Juu mwanamuke ni mama yako. Na bibi yako ni mali yako. Chunga mali yako, funga padlo kwa matako. Alejandro, Murasta, Wenjo Queen, hakuna matata. Story yako njo ilituleta hapa, walikubaka. Pole sana.
Moyoni na uchungu sira, mbona mnabaka wada? Moyoni na uchungu sira, na sisi jamii metara. Moyoni sinara, sinara, sinara. Moyoni sinara, sinara, sinara.
So sad na hii kesi nina jam tu. Ignorance nika society mefiatu. Kauneza dea fanya rap bila kukea. Heshima ya mamako already shato komea. Minona execution the solution ama jea. Kusundwa jela nisipuza mwizi tnongezea. Brutally, ukashika Mwikali. Ukashika Valerie na ukashika Natalie.
Ukashika Nyambane, ukashika Mwane. Ukashika Pyole Boy uchiona janje. Nisha kwa force recluse kwanza na fala. Motherfucker, motherfucker, motherfucker.
Moyoni na uchungu sira, mbona mnabaka wada? Moyoni na uchungu sira, na sisi jamii metara. Moyoni sinara, sinara, sinara. Moyoni sinara, sinara, sinara.
Atambuzi ni mwerevu kushinda rapist.
Be the voice, be the noise. Yani kwa na sauti pale hakuna sauti.
Nimekuja na mishale minarusha. Na nimekuja kwa kikisha nmewaua. Na mindole manzina kwanga nmejisikia.
Minataka victims wote wasimame. Tumia sauti yako tumalize yukame.
Gade, gade usinitoe panty.
Brade, brade shimu yo anti.
Brade unahitaji pussy permit.
Paka permit yani uingize ndani.
Moyoni na uchungu sira, mbona mnabaka wada? Moyoni na uchungu sira, na sisi jamii metara. Moyoni sinara, sinara, sinara. Moyoni sinara, sinara, sinara.
Taka victims wote wasimame. Tumia sauti yako tumalize ukame.